Yankee supplier.com.
Away as Kujini
Joe, we mushizo
Benifanya kama suchu, nipe sugar sukari. Mwenzako na moyo wa kike, nkipenda napenda kweli. Hoya sitaki unishuti shuti, dangalako litantaka. Mina sema sitaki unipige picha, baby wako atantaka. Hoya sitaki unishuti shuti, dangalako litantaka. Minasema sitaki unipige picha, baby wako atantaka. Isula cha filter, shemeji yenu nacho. Kilangi cha kamera, shemeji yenu nacho. Kisula cha filter, shemeji yenu nacho. Kilangi cha kamera, shemeji yenu nacho. Uyo wako wani akiona picha tatamani. Kama dada tana sula,
basi atapenda chula.
Kama japaga wana vazi, basi atafata hela. Na kupa taarifa shoga yangu upo. Kiweka picha yangu yako wewe kituko. Nye zangu za lokesheni, napiga mikocheni. Chache chache uswahilini, ila nyingi Kinondoni. Sina ushamba video, shamba kamera. Kaunabisha nipige picha, baby wako ni mchukue. Kaunabisha nipige picha, daga lako nilichukue. Hoya sitaki unishuti shuti, daga lako litantaka. Mina sema sitaki unipige picha, baby wako atantaka. Hoya sitaki unishuti shuti, daga lako litantaka. Mina sema sitaki unipige picha, baby wako atantaka. Shiagi, mala ya kula ushibe, uwe kazi yako ngumu. Au mesikia danga, limekuwa kidumu. Nikilichumu, inanionga simu. Nikilipa mchanganyo, linanipangia paka lumu. Sikia, mina mpa mchanganyo, na mchanganyia. Kanipa mchanganyo, kanichanganyi. Apa usime apa, mitoto wa makodi brandi, brandi. Wefa di Roberto, amsalimie sana kinana wa makodi. Surabaya, anakubali sana designer Mwisoko. Aweke ni traveler, wapije ifomi tulinga. Amsalimie sana mjomba Shemi, daddy, daddy. We asko jini, asa bamba na mushizo.
Yankee supplier.com.